Got me all black, car lungs a chain smoker. Mini doer, honey my talker. Mini sprinter, honey my walker. Changanyikiwa sana utadhani wako mogoka. Itabidi wa resign design ya bashe. Bila golden handshake, kote rock wa IKM design ya akshe. Tunajua ni aje, maiwo. Hawa watu wataweza kweli, na wategea tu kama mende za hoteli. Baba yao hata kama sina pot belly. Itabidi waende church wa imbe ma Hail Mary. Hell raising ndio nime specialize on. These are my penny ndio me keep my eyes on. Wakistagnate kama bei ya mandazi. Mina make moves, sisi hobby ni kazi. Mtoza ushuru na kuja kima huru. Nikiflis marapa kianwa ikuru. Haha, you know what time it is. Leta hiyo chorus mina die quiz. Kusha tunatanga mkia. Mina ni get very loud and clear. Mina mchezo kwa kazi disia. Ninafanya marapa ana kunja mikia. Kunja mikia. Kama Ryan Jones after dope test. Magon case wana baki wako hopeless. Na imetoka naxi dopeness. Rap ni ndai na nisha ipeleka road test. Hakuna workness on the road to success. Ligi ni so kama ile ya backless. Kila siku na learn new tactics. Wengine bado wako obsolete kama cassettes. Kasi pesa ama biashara. Rabbit alisa kushow na nitembeza akala. Kasi madala then hit dendara. Niko busy sina time ya kulala. Niko busy sina time ya mafala. On a mission nataka kuset standards. Na wa regulate kamu tudo. Wanakunja mikia. Kunja mikia. Hitrap inachanga mkia. Nani get very loud and clear. Hakuna mchezo kwa kazi disia. Ninafanya marapa. Wana kunja mikia. Kunja mikia. Kunja mikia. Kunja mikia. Wana kunja mikia. Kunja mikia. Kunja mikia. Kunja mikia. Wana kunja mikia. Nishambia this year. Nazima mtakunja mikia. Itabidi mkubale, mkubale, na sitafadhali. Bana popo trap, ona vile ninafanya mambo. Itabidi mkubale, mkubale, na sitafadhali. Wana niitanga motion, motion, sitambua ni ma stop sign, stop sign. Itabidi mkubale, na sitafadhali. Shout out to my nuts, simple, simple. Can you take over, simple. Changa mkia, mna ni get very loud and clear. Hakuna mchezo kwa kazi disia, ninafanya marapa. Wana kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia. Wana kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia. Wana kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia. Wana kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia. Wana kunja mikia. Kunja mikia, kunja mikia, wana kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia, kunja mikia, wana kunja mikia.